tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde altinere mbiyan jena lewru altinere mbiyan bi lewru dun octobre ndu mbiyan jena yambe du soki der maison de la presse bamako njottino no do kabaruji be yumor way galo kanko noddeteda Mamadou Ouattara dun won kanko noddeteda Mamadou Ouattara won to boggi jambe to wattu jono ko nayri bangal uttingol jande hitande 2023-2024 dun hokkete yamirore le nokko noddeteda lycée Baminata Diallo wobbe du noddiri dun lycée Zenfia en jara nokku no dirtet an songo nokku mabbe mo dirton tanal kanya fa jottida bara gurma holli tan wiede wattu jono nyongitido wombe tombe an jogitida laaji modli ngalure an songo de konairi bangal fiugol balon hitade 2023-2024 golleedi puddalleji lewru octobre worrondu febbe fema futtinde hokki dido kabaruji di won sembe kabaruji dimi jiginyodo bete handi di bismillah modon e herade jande ekol dum fuddi tan le nokkule kewde le leedi meden di handen dum woni lewru octobre hitande 2023 kanko sogel kokkala mayga premier ministre le nokko kanko hani hokkude yamirode dido golleji lokku noddirte dum lycée Baminata Diallo wobbe dum noddir dum lycée des Zenfie wattu jono wiama dum wonde fuddi terde tidallaji mawdo goddi mata le leedi meden di konari bangal jande lekkol le saha leedi kanye lew wuddu leedi di sita sidibe
o bamgo ekol yo fuddode jande lekkol pamari yottade tu lekkol hakkunereji ka en lycée aji fottar kasin tu lekkolde jande mo en nari bangal ekintinade golle o bamako ecole ana wadale watti goto mo tu lekkol hewdi ana udda ka en yogay kasin nati nukkuje to yimi egwep nukum en jippina le genni masna le region segu ko yata ugnere yimbe egwep nukum en wonko jippina le sul lekkol on nukku ne sahen lednin fetcere tu lekkol ko woni lam menaka fu ana udda sab lafi dejerne le genni tumudu yimi egwep nukkuje mo en ana hebbin tu lekkol nay le genni tumudu leddi alhaliji wonko jande lekkol hitan 2023-2024 ta hanne bete lewi kango secrétaire général honnude kabar jande o yidabiri ana wonde fiede honana be yimbe egwep nukkujum en suka me hebta jangnira nukkutube wontun kango kinan ag gadeda holiti wi musel en wonbe den nukkuje futton jangunde suka ben fandina musel en yogabe ko yoppete ha on nukku ko holiti wi dabiri ana wonde fiede kasin honana be suka be fu indema en hebta winnire yalla be hebbe fuddo jande miccutunde wille bamgo lekkolika won jande subana ko hani wadede le tulle koldin misali hadde holten suka ben ko nari bangal fina tawa kay kute ji waddu gon telefon aja nanana mudu ne tulli koldin
miccitede witto muttito ko buri dum won jangobe uyna chapande nayo kanyo gon ko kepta yad lekkol do waydi de nagu non kanko noddete Dawda Dombi ya Lamir Academy le region o holitiri wite le majjo wibe do suka be sara mudde jebbe ben garan ngatte le nokkole do jam e tejere woni musengabe jenginobe do nabet le nokkole de nagu woni mudun kedden ko Ali Cisse landiri do makko
dub he hannen to radio kewdi matam le kabar jande likkol sabe lafi dejerne sugabe jangobe likkol ko heewi hannen waram yoppal nukkuje godde sabe lafi dejerne men akadim ame motti do me won ko yata tul likkol fondamental temede jeegon e noga e jeegon ga temdere e cefande joy e jene won uddaade sabe lafi dejerne kuteji uddego di tul likkol heewti ko yata sugabe likkol ko nyaaje cefande jiddon e temede jiddon e musule e temede jene e cefande joyon e nay limamgo e kol ka me wonko yata ujnaji temdere e ujnere e cefande jene e jene suka lekkol ko hani fuddade jande ne altnere le o jama men en wa hisade ujnaji debbe didi e temede jeddi e cefande jene e taton bibbe rewbe
dido kabaruji fanba hebe do beme amende to do page Facebook e compte Twitter studio tamani ko buri galleji temet tati e chapande joy iwru nokku no dirte tanal kanye e bara gurma le lamu an songo wattu jonebe le ngalure an songo ne le region gawo be be jogi ton tit allahji mawdo wattu jonodo be kani wonde kanye fa yottono be kani hunjinire de hore non be kolitir wiide Ali Cisse sita sidibe
tagal hipangol ngadangol fewde gelleji tojel bara kay tanal anale region bara ko buri galleji temre tati chapan joy woni egube ude jonde mu em so warti an songo edo himbel holiti wiide an hasin dini e balla nokkuto be gonto mahamadu bubakar yo goto e hakkune mabbe
o kallir gon songo jille kur
to menenga an songo mede tampi sanne sabi men wala to men walt men wala fed janyar tana yoga be jomra sara mu en an heba nyamdu sedan nyama me dogi mi yoppi nokkuje amen sabe ko kulol kulol ga ortorra goto mi taw yeso amen do mede leli le podi mede wollute e lam on tinno faabo amen
ido halaji ka kanko Kadijatu Sempara ardido development social le nokko o gondini dum wadi noddan o fewde ONG ngal faaye to yimbel fujugi be bawde walla be yella be do tiddalaji di gondi fewde mudde nyalom hande o an hebene jogolal
jama ko jippi on nokko ande torra mawdo sanne sable gen ansungo hande jaade nokko fu wala nyalma hande to be yimi egube jippinde fa nyalma hande be hasingin e balleku onji ngaj nanan mudun be haani faabede sanne
vraiment pour voir la situation
fa de ko be tawta ko hebede wajibi tam be tawrate munyal to on ko Isufa Musa Toure hebani studio tamani ude ansungo
le bema ande to dum ko nodde ton twitter ko holli tan wiyedo mobilaji mawdi jetato kabar teddude be bihi sema jeedi do mobilaji hono kabaro wori sita sidibe
waygalu di fotoji hollitaade wana gonga non foto arandireji on neddo goto hollito o kabaru ana wiya wi fedde semane ana wonde fide dabireji yeda habato be mu en le aduna fe mangal mudun on neddo goto holliti fa hanen wi ko yada sogabe joholbe temede temede wonko wonde e warde ana natale fedde semane be holliti fotoji tati be gomnin nu ga ciagan imadraji amen me tawit dum wana gongano lugan goji kewdi holliti mi foto arandireji holla don o yedama de beme ana yaddu tati handen foto didi bo on dum mo yoton le mudun mangal pade ana jogi marfe fa heewi dudu hollitama to fedde noddirtene CNN le joy lewru avril hitane 2019 bin ko winnaton ana hollita wi mangal pade ko noddirte le force de aftar holliti kam en nangi aeroport Tripoli dum on leedi libi sa yedi foto fa wodi ayi an jaati des wal leedi libi ana leedi fotoji foto tat bo on o yakkabar goto ko holita giddele hitan 2021 le lewru avril kasin famon fa handen widi fotoji hollitade fe gotel mudun wala foto wadade hikka di wana fotoji kasin du pamade leedi malni di dabirji fiar tan ku nato sabe hunjunde jamarene ma tayde berre bibbe leednin misali jaati jodibe sahen leednin
ay wa alisi se kabaruji le yonter dina hono worri mi puddiran kabaruji amen di halde hala cuudi le college ujjidi le leedi amen di de fedde UNICEF yaltin le tongane mudum le yonterande de do fedde holiti wiide le hakkune cuudi le college ujinaaji jeena en gondi le leedi amen di ujinere temedo jeyi ka fu ana uddi saabe rafinde enago o fedde ne holiti wiide do le hakkune dido cuudi e college uddidi fu feccere mudum ka le laamu menaka woni le temdere cuudi le college uddidi do fu noga e jeyi ana le laamu mutti non holiti wiide fa hamde do tongande so njari yaso fa hamle kabaruji amen di min kalam hala bortugol woteji faaji ina president le leedi amen di dido woteji kanno di wadde le lewru fevrier hitane 2024 ka gouvernement leedi amen di holiti wiide bantini dum sabe tiddalaji yogaji mata di landingol golle o mi timiran kabaruji amen di halde hala yambere maulud jambina dol nukule kewdo le leedi amen di ardibe diina alslama kule leedi amen di wadi du'aji kewdi yalla jam ana heba wartude le leedi amen di
figol ballon championnat national 2023-2024 dum fuddal le jeddi lewru octobre worondo no fedde fema futtunde holli triwide le majjundube kollitiido ko heewi mbayliti honno bamobe kupngaaji no golleji din gorino alisiise
to worbe to doni championnat national le leedi amen di equipe ngorofa ardo o miloji chapantati warta fa hokke didom ngorobe fa ha final be waram hokkede miloji sappo e joyi ngoro e darne tatoba ndokitene do miloji joyi waram hebude miloji sappo kany ko nayor bangal rewbe equipe ngorofa ardo to o waram hokkede miloji sappo equipe ngaro e darne didoba ndokitene do miloji didi waram hebude miloji joyi fema futu holiti wiide do waram matude hem darne tatoba doni faham championnat rewbe ko nayor bangal coupe du mali hitan 2023-2024 ngaro hawde o waram hokkede miloji noga e joyi sefa njohobe final don equipe may didi waram hokkede miloji sappo to rewbe to champion o don ardotobe waram fa hokke miloji jeegom ngaro darre idoba o hokkete feccere mudum do miloji tati ko nayor bangal pide balom tiagal leedi amendi le hitan 2023 leedi mali ni waram hebondirde pide balom gidiraku e uganda kan arabi saoudite le lewru octobre ndu be ngala du sappo e jiddi koyde mudde moram tawede pide balom coupe du monde ngoro wadde indonesie le hitan 2023 bande sappo lewru novembre yaade didi lewru decembre ngoro ndu
ce crab don garte haddude bete hande do kabaruji meden di so ngabbido be ma mi ande to do ba hebu di do kabaruji onon be kebayno hettinade be tawrabe telefoji ecran ngal yo ngadan application mo studio tamano no ngabbido be ma mi ande to kanya konande mudu fanje fe no konande do do e ser yewtere meden de ana wara wassalam
now jonte kesse martama kumpa le leedi meden di dun ne ministere darde do khabaru cialal le leedi meden di wi ana darda bibi leedi wat fu ndento e odo nyaaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare cialdi na walla hore na walla cioduli oron bayi dun tutude jiidan oron bayi matude wulare mawnde kanyu e puje e cialdi modo
odo nyaaw ana waawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo nyaaw no newiri
de no kuja fu o moto ton diyan
lele ele arkillaji
buwe chuudi mo kanyu e seraji mu
denteredu e arkillaji borne kaddule du kuboode e caldi modon fuf
itte ko tundi fu awi an diyan tunna hudo njuppo nyama modon kanyu e yonomu
oron bay wujade nebe meji e caldi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo be mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmere
no andir onno altinere fu bete en kala hono kabar no wattu wondi e waylitirade no wattu jono botmo do ngaddo nokko no dirte do kono kirile noga e jetti lewru septembre gabbe non do kambe sukabe jokolbe wombe leede do nokkule be kali ko won darne mabbe kanye imadraydi be kani wadde fa yotto golleji kande gollet yalla jamana na fotinira tit allahju ko hani fewter nyalo mo hande no wattu wondi e waylitirade fa kebe famtare kedden kanko dum woni ali siso kanye sitan sidibe ko pewni en do hen
kawrube odo batuka holiti wina ana andi ko woni darde mudum emle habo fewre waytagol wakati o dum sabi so hayabe urbe leedi Burkina Faso gine kuna kiri leedi amendi ana mil jom ka wajibi kina jeunesse o wata hen koyde mudum em be bayta dum maaji mabbe
dum samon kan gine
mi won do leedi gine ko yata ton ngaji o nyaaji temdere nyamarde david an han fiere honene di nyamarde e manangaaji kiddi weltirte noddude tugabe joholbe jaabe leede balebe lefol hirna hannen jantado di kulleji ana nato sabe dabiri fie honene weltago wati kuteji mo do haberse sukabe jona anan jogi darorga mangal sanna ku naari bangal famutune jamaare do ikkuteji
c'est la sensibilisation
habo fewre waytagol wakati o kayo golle homo fu buri fuuto yimbe la jogi be bawde le wi kanko Boubacar Diallo dunke andan o kabaruji bidi le hawalu le le amendi hayabe hernange afrique le faba mu ya kana kobe mudum an hani latade arande darontobe habo fewre waytagol wakati o
wati balema abe soro fenchama
fenef kulleji kewdi wongo sabi bin hannen welta ko wakti misal modon ko leddeden sanne mobilaji kidi duande ledde europe wara ciotte ledde balabe do en haani fide dabireji tuten ledde labentine nukkuje meden de lam on do an haani tinnaade hedo hadjeji hollitaade to sugabe jogol ben ko natto sabe hunjide di torraji
pour que ka seka jeunon de men ngola
kanko marte loi dungi goddo andan do kabaruji bilide hawalu le leedi gine holiti wida rawbe do darde mudum ana momni le hem sanne dum sabe so mo narda goto goto mabbe fu wada ko waawi yalla ana uita kulleji mawdi yettinde torda hawalu hono manaji kan ko nande mudum
vule
sa yewi golleji di robe batta nyorma fu torraji satturi ana wa hebe del mudum do sami bin hanne so mede kewtal robe bo futtino fiya dabireji kan endu watta ko me kabaruji habde welta ko watti be buita manaji mabbe defirte didi robe hannen feso yehi sagoro ana somo be hana wattude somo den kasin li manaji baleji e nannal mudum sa du fan nato sabe sobunden nu kuden wadda kuteji kewdi do kabaruji hawaluji be hana wattude hajjile du honene be metal leddi anta da haje charbon ko hanen defrede
production du charbon de bois
faba de imadraji hono subugol tuundi toni manaji di wature koyde mudum ele margal leedi mudum yo yoga e wajuji de kanko docteur Ibrahima Diallo o haltani hayabe urbe leede hirnange afrique kanko do yo dunke andando kabaruji bilide hawalu le leedi guinée
je propose à la jeunesse
mine teutra sugabe jogalbe ja leede balebe lefol hirnange tinno fiya dabireji yalla welta ko watti kuteji mudum an habe leede meden de sugabe jogol ben tan wonko wa fiide o dabiri hannen sabe kambe ngo jogi semme wadde gulleji wa yiri wonde leede meden de gulleji kewde hannen kiddi ana wa weltede gulleji yogaji ga un fu yo gulleji di sugabe ben hannen wadde
sans la ça repose sur la jeunesse
de timmode bato o gulleji kewdi di kawral hebaado mudum ka tabbam dum waram yuccinede kana kobe de do leede tati yella ana nawturo dum fa buita kutteje waytagol wakati o